Ni shuti papa. Yeah, you come close than a pro. That's my savior. Anani penda I know. That's my savior. Atawarushe bomba kona mi kwa storm. That's my savior. Since I was born amenitolea form. That's my savior. Nimeona aki come through. Time and time again. Nimeona yeah ni mtrue. Time and time again. Nimeona mazuri aki do. Time and time again. Nimeona aki niweka juu. Time and time again. God is for me, yeah, he's for me. Yote nitaweza. He's for me, yes, he's for me. Nani ataniweza? Yeah, kona, kona. Niko na Yesu kwa kona yangu. Kona, kona. Niko na Yesu kwa kona yangu. Me, I know. Niko na Yesu kwa kona yangu. Me, I know. Niko na Yesu kwa kona yangu. Anajibu, yeah, yeah, anajibu, ay. Nikiugu ananitibu, yeah, yeah, ananitibu. Mimi ni matawi ya mzabibu, yeah, yeah, mzabibu, yeah. Nikiwa nae kila kitu, yeah, yeah, ni kila kitu, yeah. Furaha iliyoje, kutua mokozi, yuko pande ya.